Nsobola kubita era njagala Ranke Dan Pro Live Records, yeah. Sumayo mwana yankuba obulungi bw'oyikanga nkuba, yeah. And no fight yo wawangula, yeah. Baby Sobora, cos guanyo mamu bukondo, bukondo. Dance for you, mochidongo, dongo. Ask you, bubu kumbo, kumbo. Marry me, simuzango. Umie kachai, yekwe sukari. Ntonga babai, nyweza udai. Sobola, 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 sobola kubita. Njagala, njagalira ddala, njagala, 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 njagala okusuuta. Wansiba siba omutwe, watunga tunga ebibe, yeah. Wandetera emize, kufata nga nsowera, era nzize, yeah. Gwariko kumutindo, yeah. Dance for me mojidongo, mojidongo. Be wali babigambo, me and you pebarongo. Yegwe manansi, toza nyachesi. Nze mpaka chansi, ntazama imizi. Nsobola, 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 nsobola kubita. Era njagala, njagalira ddala, njagala, 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 njagala okusuuta. Era sobola, nsobolera ddala, nsobola, 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 nsobola okusuuta. Era njagala, njagalira ddala, njagala, 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 njagala okubita. Yeah, dance for me, girl, babe, babe, one for me, girl, babe. Babe, dance for me, girl, yeah. Smile for me, girl. Don't do the zungulul, zungulul, zungulul. Babe, I sabo abomululu, abomululu, abomululu. Nsobola, 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 nsobola kubita. Era njagala, njagalira ddala. Njagala, 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 njagala okusuuta. Era sobola, nsobolera ddala. Nsobola, 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 nsobola okusuuta.